muddadii sanadka hayd ee uu socday dagaalka Qasa rabshadaha bariga dhexe ayaa si weyn u kordhay muddadaasi. Dagaalku waxa uu ku sii fidayaa Lubnaan halkaas oo Israa'iil dhawaan ay weerar ku qaaday kooxda Hezbollah iyadoo adeegsanaysa duqeymo cirka ah oo lagu dilay hoggaamiyihii kooxdaasi, taasoo keentay jawaab kulul oo ka timid taageeraha ugu weyn ee kooxda oo ah dowladda Iiraan. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa toddobaadkan isku dayay in uu dejiyo xiisadda kadib weerarkii ugu dambeeyey ee Iiraan.
Obviously this is a significant escalation by Iran, a significant event.
Sida cad, tani waa xaalad dagaal hurin ah oo ay waddo Iiraan, laakiin waxaan ku guulaysanay inaan garab istaagno Israa'iil oo aan abuurno xaalad aanay dad badani ku dhiman weerarkan ilaa hadda sida aan ognahay. Falcelinta falanqeeyayaasha ayaa ah inaanay caddayn sida ay tani ku dhammaan doonto. Gerald Freshten waa agaasimaha barnaamijka daraasaadka Khaliijka Carabta ee Macadka Bariga Dhexe ee Mareykanka.
There's no clear indication that either the Israelis or Hamas is looking for an end.
Ma jiraan calaamado muujinaya in Israa'iil ama Hamas ay raadinayaan dambeynta dagaalka. Labaduba waxay u muuqdaan kuwo diyaar u ah inay sii wadaan dagaalkan muddo dheer. Cadaadiska diblomaasiyadeed ayaa sii xoogaysanaya iyadoo in ka badan 140 dal ay aqoonsan yihiin Falastiin in ay tahay dal. Dalalkaasi oo ay ku jiraan wadamada Ireland, Norway iyo Spain, kuwaasi oo aqoonsaday sanadkan. Iyadoo colaadda Bariga Dhexe ay isrogrogayso, falanqeeyayaasha waxa ay tilmaamayaan sababo keeni kara sii socoshada isku dhacyada. Qodobka koowaad waa dadaalka Israa'iil ee lagu ciribtirayo Xamaas iyo Hezbollah, kaasoo aan la diidanayn hoggaamiyaal carbeed oo qaarkood ay taageersan yihiin. Stephen Cook waa falanqeeye ka tirsan xarunta daraasaadka Bariga Dhexe iyo Afrika ee golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis and others
waa ay adag tahay inaan rumaysto in Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrayn iyo kuwo kaleba aanay aaminsanayn in gobol aan lahayn Hezbollah iyo Xamaas ama Xamaas oo aad loo wiiqo iyo Hezbollah oo la wiiqo ay ka dhigayso gobolka gobol wanaagsan oo xasiloon. Falanqeeyayaal kale ayaa sheegaya in weerarada Xamaas ay dhiirigeliyeen kooxo kale oo Islaami ah sida Al-Shabaabka Soomaaliya ama faracyada kale ee kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida, sida ay tilmaamayso Farax Banthet oo ah falanqeeye ka tirsan golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
What has happened as we look at the trajectory of events that have happened since the
waxa dhacaya markaynu eegno tan iyo weeraradii naxdinta lahaa ee 7 Oktoobar, waa in koox kasta ay isticmaashay xaaladda ku xeeran si ay danaheeda u fushato. Mareykanku waa taageeraha ugu weynee Israa'iil dhinaca militariga iyo diblomaasiyadda. Intii uu madaxweyne Biden uu talada hayay, ciidanka Mareykanka ayaa door muhiima ka ciyaaraya caawinta Israa'iil si ay uga hortagaan laba weerar oo gantaalo ah oo Iiraan ay ku qaatay. Madaxweyne Biden oo arrintaasi si cad u sheegay maalmo kadib 7 Oktoobar.
We must be crystal clear. We stand with Israel.
Waa inaan si cad u sheegnaa waxaan garab taagannahay Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale toddobaadkan ku celiyay oo caddeeyay mowqifka dowladda Mareykanka.
Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
Haldamin, Mareykanku si buuxda oo buuxda ayuu u taageerayaa Israa'iil. Iyadoo ay soo dhowdahay sanad guurada dagaalkan aadka u xun, laba arrimood ayaa si cad u muuqda. Waa midda koowaad in aanay dhowaan amaba u dhaweyn dhammaadka dagaalkan iyo in mudaxaradka Biden uu sidaasi ku dhammaan doono.